America. Washington lantafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujada gaagabnay 19.7 mitirban iyo efemyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo isniin ah bisha Sebtembarna waa 20 sanadka 2022. saacad afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saafiya caalamka waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mida Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo dhowaan lagu waayay magaalada Nairobi oo xalay gurigiisa ku hoyday.
intaasaga dunda ka gasho dhibaato weyn u geysto. hadda uu dacweynaya cidaas dhibiibiyastulayaan malaha. waan wada ayro salaam balse weydiiy, waana soo celi kugu saasabanaad oo lagu soo celi. marka waxyaabaas qaran inaan ka sii hadlo si loo qabto iyo waxyaabaa loo qabto wax sababta loo qabto waxaa sadaan inaan ka sii hadlo marada insha allah. asagoo nabad uu hadduu noo imaaday
daliban oo baabisay wasaaraddii haweenka kuna bedeshay waxay ugu yartay wasaaradda xumar reebista iyo samafarista. dumarka uur kale iyo kuwa nuujinaya oo laga tallaalaya xanuunka COVID-19. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo sahre ciidla nuur.
malaayiin qof oo ku nool dalka Mareykanka oo shaqooyinkoodii waayey bilowgii xanuunka coronavirus uu ku fiday dalkan Mareykanka ayaa haatan dib u helay shaqooyin cusub oo mushaharkoodu sarreeyo kadib markii dib loo furay goobo badan oo ganacsi, suuqa dhaqaaluhuna uu kor u soo kacay. inkastoo qaybta loo yaqaano Delta ee coronavirus uu si weyn ugu fidayo dalka, haddana shirkadaha ganacsiga ah iyo dadka loo shaqeeyo ayaa badankoodu qaadanaya shaqaale dheeraada si loo dardargeliyo wax soo saarkooda loogana soo kabto dibudhacii ku yimi sanadkii hore. dowladda oo u dhowaan bilaabanaya sanad miisaaniyadeedka cusub ayaa iyaguna dhiirigelinaya shaqaalaha kala duwan si kor loogu qaado dhaqaalaha dalka Mareykanka oo xagaldaac weyni ku soo dhacay tan iyo sanadkii 2020. malaayiin qof oo bilihii lasoo dhaafay ku tiirsanaa kaalmada ah dowladda dhexe iyo kuwa gobollada ayaa haatan mar kale cagahooda dib isugu taagay dhaqaale ahaan 19-kii cishe lasoo dhaafay. 10 caruura oo hore looga aftuubtay dugsi sare oo ku yaala waqooyiga dalka Nigeria ayaa xalayta dib ugu soo noqday eheladooda iyo macalimiintii u xubigayay. caruurtan oo la sheegay in goor dambe oo sabtidii ay soo daayeen dadkii aftuubtay ayaa muddo ku dhow 24 saacadood dhexda ku soo jiray si ay u soo gaadhaan eheladooda. mid ka mida macalimiinta wax ka dhiga dugsiga caruurta laga aftuubtay ayaa sheegay in ay weli maqan yihiin 20 arday oo kale oo aftuubka ku maqan. bishii ogosteyna dhaaftay ayaa 15 arday oo aftuub ku maqnaa lasoo daayey. guud ahaan ardayda ka maqan dalkaasi Nigeria, gaar ahaan waqooyiga dalka ee aftuubka loo kaxaystay, ayaa la sheegay inay ku dhowdahay 150 arday oo dugsiyo kala duwan laga kaxaystay.
mahadsanid sahre ciidla nuur oo warka caalamka noo akhrinaysay. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. wararka ka imanaya magaalada Nairobi ayaa sheegaya in xalayta xorriyadiisii dib loogu soo celiyey Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah aqoonyahan Soomaali Kenyaana oo 7-dii bishan September la sheegay in laga aftuubtay bartamaha magaalada Nairobi. ehelada Professor Cabdiwahaab ayaa xaqiijiyay inuu caafimaad qabo xalaytana uu ku soo hoyday gurigiisa. waxay ka gaabsadeen inay faahfaahin dheeraada ka bixiyaan sababtii loo aftuubtay. mana jirto wax maxkamada oo lasoo taagay Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed. faahfaahinta warbixintan waxay noo hayay wariyaha VOA Nairobi, Khadar Maxamuud Xareen.
Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed ayaa xalay 9-kii fiidnimo dib u helay xorriyadiisa kadib in ka badan 10 maalmood oo la waayey meel uu ka baxay nolol iyo geeri. waxaana la sheegay in afduubkiisa ay ka dambeeyeen ilaa 4 nin oo watay gaari aanan lahayn astaanta lambarada baabuurta lagu aqoonsado ee taarikada. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda Kenya iyo qaar ka mid ah xubnaha u dooda xuquuqul insaanka dalka Kenya ayaa horay u sheegay in ragga afduubka geystay ay ka tirsanaayeen ciidamada qarsoon ee dowladda Kenya. Professor Abdulwahab ayaa ka gaabsaday inuu taleefoonka nagula hadlo, balse eheladiisa ayaa sheegaya in la soo daayay isagoo caafimaad qaba, inkastoo ay ka gaabsadeen inay faahfaahin dheeraad ah ay ka bixiyaan soo deyntiisa iyo qaabkii loo maray. Cabdicasiis Sheekh Cabdisamed oo ay walaalo yihiin professorka ayaa ka waramaya.
Daab uu fiican yahay, uu nabad qabaa, maasha allah, wax dhib ma jira. Xalay 3 saac waxa guriga imaaday. Marka anagana nolo jooga xaafada dhan cid dhan oo la joogay, maasha allah, duu fiican, wax dhib ma jiraan. Marka caafimaadka tiinada uu fiican yahay, marka waxaan la sheegay inuu gacanta nabar gaarin, laakiin hadda gacanta nabar kama gaarin oo meel nabar ka gaarin malaha. Caafimaadka sidee uu fiican yahay, wallaahi nin waxuu ahaa iska baashaalaay oo waxuu iska cabaayo, maasha allah, wax dhib loo geysta malaha. Su-aalo yaron baan lagu weydiiyey, su-aalihin way soo dhamaadeen. Wax hadda maxkamad la soo geynayna malaha. Cid hadda asaga dambi ka gasho dhibaatooyin u geysto, hadda uu dacweynayo cid asaga dhibi geysta ulayaana malaha. Waan la wada ayr, su-aalan baa la soo weydiiyey, waa la soo celiy guus asagana adqo lagu soo celiy. Marka waxyaalahaas qaan inaan ka sii hadlo sii loo qabtay, waxyaalaha loo qabtay, waxa sababta loo qabtay, waxa sadaan inaan ka sii hadlo marada insha allah. Sawa nabad uu hadduu noo imaaday, anaga hadda wax dambe aan ka hadlayno, aan si sheegin maulaha, alxamdulilah, calaa kulli xaal.
Ma jirto wax maxkamad ah oo la geeyey professorka, hase yeeshee qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ayaa si weyn u soo dhaweeyey in professorka uu xorriyadiisa mar kale dib u helo. Siyaasiinta iyo aqoonyahanada Soomaalida ee Kenya ka soo jeeda ayaa baryihii lasoo dhaafay dadaal xoogan ugu jiray sidii loo heli lahaa halka lagu afduubtay ama lagu haysto professorka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Iyadoo xanuunka coronavirus gaar ahaana faraca delta uu si xowl ah dunida ugu faafaya, ayaa tallaalka coronavirus wadamo badan laga bilaabay in la tallaalo dumarka uurka leh iyo kuwa caruurta nuujinaya iyo weliba caruurta da'doodu ay ka weyn tahay 12 jirka. Sahre Cidla Nuur ayaa warbixintan ku eegaysa xaaladda dumarka uurka leh iyo khataraha ku gadaaman haddii la tallaalo ama ay tallaalka qaadan waayaan.
iyadoo wadamo badan oo dunida ka mid ahi ay gelayaan xilliga qaboobaha, cabsi badanna laga qabo in dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 oo ay sii kordhaan, ayaa dalkan Mareykanka la kordhiyey goobaha lagu qaadanayo tallaalka koronaha. Dr. Hodan Maxamuud Cadami waa dhakhtarad ku takhasustay caafimaadka dumarka oo ku sugan dalkan Mareykanka. Dr. Hodan waxay inta badan wacyigelinta xanuunka coronavirus iyo muhiimadda tallaalka ku baahisaa baraha bulshada, waxaanay noo sharaxaysaa muhiimadda qaadashada tallaalka.
Tallaalka kama joojin cudur uu dhicin, uu cudur qof kasta ku dhici karaa, laakiin wuxuu ka caawin karaa marka uu dhaco inaad cisbitaalka gali marka tallaalka qaadateed, inaad u dhiman, inaad markaad haddaad ka kacdid, inaad dhibaato badan noloshaada sii socda, inaad nala sii noolaan dad badan oo door dabood kasoo kacay oo cudurkii ka bogsaday, laakiin shirkooda dhibaato badan lagu sii daayey, oo hadday tahay wadna xanuun, hadday tahay sambuuda xanuun inaa laga bedelo, hadday tahay ma socon karaan, hadday tahay wax badan bay iloobayaan. So waxaasoo dhan complications baa layidhahda dhibaato ka imanaysa cudurkii. So haddaad talaaqa qaadan oo eegtay dadka talaaqa qaadan isbitaalka ay keenta badan jiifa hadda, so 17 jeer kasii badan ayay dhibaatadaas cudur u keeni karaan isbitaalka la jiifiyo, right?
Marka laga yimaado goobaha caafimaadka iyo farmasiyada dadku iska tallaalayaan, waxaa gobollo badan laga sameeyey barxado waaweyn oo baabuurta iyo dadkuba safaf dhaadheer u gelayaan si ay iskaga baadhaan xanuunka coronavirus isla markaana u qaataan tallaalka. Muddooyinkan ugu dambeeyey waxaa laga bilaabay dalka Mareykanka in haweenka uurka leh lagu mudo tallaalka coronavirus. Dr. Soumya Iswamington waa madaxa qaybta sayniska ee hay'adda caafimaadka WHO. waxay sharaxaysaa isbarbardhigga faa'iidada iyo halista qaadashada tallaalka uga iman karta haweenka uurka leh.
Yeah, pregnancy of course is a very special situation because we're concerned about the health of the mother but also about the health of the unborn child. In the case of COVID, we know that pregnant women are at higher risk of getting severe COVID and also at higher risk of of delivering a baby prematurely. So in situations where there is a lot of COVID transmission in the country and a woman is exposed to it, the benefits of getting the vaccine definitely outweigh the risks.
Geesta kala Dr. Soumya Swaminathan ayaa xaqiijisay in dumarka caruurta nuujinaya ay qaadan karaan tallaalka coronavirus.
The answer is yes. So women who have given birth and who are breastfeeding their babies can take the vaccine, should take the vaccine when it becomes available to them. There is no risk at all.
Tallaalka coronavirus ayaa sidoo kale dhawaanahan bal lagu mudayay dhalinyarada da'doodu ka weyntay 12 jir. Dr. Hodan Maxamuud Cadami ayaa tilmaantay shirkadaha soo saaray tallaalka lagu mudi karo caruurta 12 jirka ka weyn.
Now the size of caruurta waa la ogaaday 12 years and above, not yet ka weyn. For the Moderna vaccine, was it 12 jir ka sii weyn? Schoolkii bay ku noqdeen caruur kale afari sanayaan la qaaday.
Sidoo kale hay'adda la socota xanuunada dalkan Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyay CDC ayaa dhawaan shaaca ka qaaday inay jirto dhibic saddexaad oo tallaalka coronavirus oo lagu mudi doono qaar ka mid ah dadkii hore u qaatay labada dhibcood ee tallaalka, isla markaana ay ugu yaraan 8 bilood ka soo wareegtay markii ay tallaalka dhibicda labaad qaateen. Dr. Hodan ayaa sharaxaysa dadka u baahan inay qaataan dhibicda saddexaad ee boosterka loo yaqaano.
Tallaalka markii labadii qaateen Pfizer ka Moderna, kii ugu dambeeyey xaroonay 8 bilood ka bacdi ayaa dadku dhan loo furayaa. Marka 8 bilood ka bacdi hadda FDA-ga dadka oo u talaya FDA-ga oo waaninta siiya waxay yidhaahdeen waxaa fiican dadka 60 sano ka weyn ayaa qaadan karaa boosterkaasi. 60 sano ka weyn markay qaataan iyo dadka oo shaqadoodu ay tahay oo dad badan ay ag fadhiyaan oo hadday la shaqaynayaan, hadday cusbitaal ka shaqaynayaan, haddaad 60 sano ka weyn tahay, haddaad cuduro badan qabtid oo jirkoodu xoog ku fiday oo weli si fiican loo daweyn, dadka badan oo qaata dawalayaada steroid oo steroidka wuxuu daciifiyaa immune systemkaaga, laakiin dad badan oo rheumatoid arthritis qaba ayaa steroid qaba qaata. Haddaad keliyaaga lagu bedelay oo keli cusub laga siiyey, wax jirkaaga cusub oo liver oo transplant oo lagu bedelay, and then dawo qaadatid inaad jirkaaga jiidin kemiksi keliya lagu bedelay oo immune system again daciifinayo inaad qaadatid weeyaan.
Inkastoo ay ilaa hadda badi wadamada ku yaala qaaradda Afrika la daalaa dhacayaan helitaanka tallaal ku filan si ay wax uga qabtaan fayraska corona, haddana wadamada hore u maray ayaa in ka badan 50% ay dadkoodu qaateen tallaalka. Inta hadhayna waxay u hayaan tallaal ku filan, waana tallaabada keliya ee lagula dagaalami karo coronavirus oo dad badan noloshooda galaaftay, sida ay sheegtay hay'adda WHO. Maadsane Sahra Ciidan Nuro warbixintaasi noo soo diyaarisay, nalana socodsiinaysay. Ururka Taliban oo dhawaan soo dhisay dowlad ku meel gaara dalka Afghanistan ayaa la sheegay inay baabi'iyeen wasaaraddii haweenka ee dowladdii hore ee waddanka Afghanistan, iyagoo sheegay in dumarka looga baahan yahay inay guryahooda joogaan. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA qaaradda Australia iyo Koonfurta Asia, Ibrahim Cumar Baafo.
Wasaaraddii arrimaha qoyska ee dalka Afghanistan ayaa ururka Taliban waxay u bedeleen wasaarad xumaha reebta samahana fasha, iyadoo dhanka kalena ay sheegeen in haweenku ay guryahooda joogaan. Arrintan ayaa kolkii haraba shaki weyn laga qabay ururka Taliban dowladda ay soo dhisi doonaan iyo xuquuqda dumarka ay ku yeelan doonaan. Dr. Xuseen Yunis oo muddo badan deganaa dalka Afghanistan, iminka ku sugan Kazakhstan, ayaa iga warramaya.
Cabsida ugu weyn ee laga qabay Taliban markii horeba waxay ahayd inaanay ku fiicnayn dhanka xuquuqda haweenka, laakiin markii hore waxay iska iibinayeen caalamka waxay u sheegayeen in Taliban isbeddel inay ku sameeyeen habdhaqankooda iyo la dhaqanka haweenka iyo dadka kale ee nugul intaba. Marka dadku dhowr qaybood bay iskugu jireen, qaar markoodii horeba yacni aaminsanaa in waxaasi ay iska ahaayeen wax Taliban ay doonaysay inay awoodda dalka kula wareegto, isla markaana ay ku kasbato taageerada shacbiga, isla markaana inay mustaxiil tahay inay iyagu markaasi haddaqan kooda iyo qaabka ay ula macaamilayaan dumarka inay isbeddel ku sameeyaan.
Dr. Hussein oo hay'adaha qaramada midoobay oo adigu baad ka tirsan tahay wada hadalladii dhawaanaad la gasheen ururka Taliban, waxaad ka hadasheen xuquuqda dumarka gaar ahaan kuwa ka shaqeeya waxbarashada iyo weliba goobaha caafimaadka. Sidee u aragtaa marka arrintan cusub ay la soo baxeen hadda?
Todobaadyadii u dambeeyey wadahadallo badan oo aanu la yeelanay Taliban waxa ay ku sheegayeen, ku xaqiijinayeen in dumarka inay u ogolaan doonaan in ay ka shaqeeyaan goobaha waxbarashada iyo caafimaadka oo qura, isla markaana shuruuc iyaga u gaara in la soo dejin doono, taasoo markaas iyaga lagu maamulayo. Laakiin waxaad moodaa in tan iyo intii ay Taliban ay la wareegeen xukunka, shaqaalihii dowladda u shaqeynayay in laga mamnuucay goobihii shaqada, tusaale ahaan wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha toddobaadkii lasoo dhaafay waxay u yeedheen shaqaalaha ragga oo qura, kuwa dumarkana waxay yidhahdeen waa inaad guryihiina joogtaan.
Maadaama ay bedeleen wasaaraddii haweenka, wasaaraddan ay ku bedeleen, maxay rabaan inay u adeegsadaan marka?
Golihii wasiirada ee kumeelgaarka ay magacaabeenna wax yacni dumar ah oo ku jiray ma jirin. Wasaaraddii qura ay ku lahaayeen golaha wasiiradana ee wasaaradda haweenkana waa la baabiyey, waxaa lagu bedelay wasaaradda wanaag farista iyo xumaan joojinta amba wasaaradda alamri bilmacruuf wanahy almunkar, taasoo iyada loogu bartay inay dhaqangeliso xukunada shareecada ku salaysan, gaar ahaan kuwa iyaga markaasi bartilmaameedka u ah dumarka. Dumarka matalan bilaa maxram kusoo baxa dibadda, kuwa iyaga xijaabkoodu aanu dhammaystirnayn kuna fuliyaan markaasi ciqaabo ciqaabyo kala duwan.
Xukuumaddan ay dhiseen Taliban ayaan weli helin aqoonsi caalami ah, halka shacabka gudahana ay dhaliilsan yihiin qaabka ay u qabsadeen awoodaha. Haddaba wadamada ay taageeradu ka heleen Taalibaaniyiintu xukuumaddan ay dhiseen waa kuwe?
Xukuumadda xilgaarsiinta ee soo magacowday Taliban ilaa imika wax ictiraaf oo dawli ah oo ay heshay ma jirto. Waa muuqataa in dowladaha qaar sida dowladda Qatar oo kale iyo dowladda Shiinaha ay isku dayeen in iyagu ay soo dhaweyn ay u sameeyaan, laakiin caalamka ilaa iyo imika dowlad taageertay ma jirto. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobayna waa kii kasoo saaray baaq ay ku wada dhammaayeen dhammaan 15 xubnood ee golaha amaanka ku midaysan, kuwaasoo ugu baaqayay Taliban inay soo dhisto dowlad loo dhan yahay oo ay iska dhex arki karaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo qabaailka, isla markaana dumarku ay qayb ka yihiin. Marka Taliban ilaa iyo inta ay iyagu kasoo dhisayaan dowlad ka duwan tii ay ku dhawaaqeen cishadii dhaweyto, isla markaana dowladdaas oo ay tahay mid ay iska dhex arki karaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay dhalinyarada iyo dumarku ay ka mid yihiin, ma heli karayaan taageero caalamiya. Taageeradaasi oo ay iskugu jirto mid dhaqaale iyo mid farsamo iyo aqoonsi intaba.
Tan iyo intii ay ku dhawaaqeen xukuumaddan cusub ayaa waxaa soo shaabaxaya in dhexdooda xitaa aanay heshiis ku ahayn qaabka ay u qaybsadeen awoodaha dowladda. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
halkani waa V O A Washington. Beesha caalamka ayaa si adag u cambaareysay daldalaada kooxda xuutiyiinta Yemen ay u geysteen dad rayidaa. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuune.
Ururka Qaramada Midoobay, dowladda Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa si weyn u cambaareeyay xukunka kooxda xuutiyiinta ay ku dishay 9 qof oo Yemeniin ah oo ay ku eedeeyeen in ay ku lug lahaayeen dilka sarkaal sare oo xuutiyiinta ka tirsan oo lagu dilay duqeyn xagga cirka ah 3 sano ka hor. Safaaradda dowladda Mareykanka ee dalka Yemen ayaa cambaareysay dilka arxandarada ahaa ee xuutiyiinta ay ugu geysteen 9 qof oo reer Yemen ah magaalada Sancaa maalintii Sabtida, iyadoo ku tilmaantay fal aad u xun. kooxda xuutiyiinta ayaa si arxan daro ah u dilay 9 qof oo rayid ah kadib markii maxkamad been abuur ah ay xukuntay iyo sanado badan oo jirdil ah iyo xadgudub ah loo geystay ayaa lagu yiri warka ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee dalkaasi. Safaaradda dowladda Mareykanka ayaa sheegtay mid ka mid ah dadka la toogtay inuu ahaa qof aan qaangaarin, iyadoo ku sifaysay falkaasi mid fool xun oo muujinaya sida xuutiyiinta ay ugu xadgudbayaan xuquuqul insaanka. Dowladda Ingiriiska ayaa sidoo kale cambaaraysay xukunada dilka ahi oo ay fuliyaan maleeshiyada xuutiyiinta magaalada Sancaa ee dalkaasi oo ay gacanta ku hayaan xuutiyiinta, iyadoo ku tilmaantay xukunkaasi kuwa naxariis la'aan ah. Safaaradda Ingiriiska ee dalka Yemen ayaa ku sheegtay bogeeda Twitterka dowladda Ingiriiska waxay cambaareynaysaa dilka arxan darada ah ay xuutiyiinta ku fuliyeen 9 qof oo rayid ah, iyadoo ku sifaysay mid bahalnimo ah. Safaaradda Faransiiska ee dalka Yemen oo iyana ka hadashay arrinkaasi ayaa cambaareysay falka xuutiyiinta waxayna ku tilmaantay mid ka dhan ah xuquuqul insaanka. Dhinaca kale, afhayeenka xafiiska xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa muujiyey in qaramada midoobay si weyn ay ugu xun tahay dilka kooxda xuutiyiinta ay ku fuliyeen 9 qof oo uu ku jiro qof aan qaangaarin. Warka soo baxay xafiiska Antonio Guterres ayaa lagu sheegay inuu si adag u cambaareynayo falka ay ku kacaan maleeshiyada xuutiyiinta, isaga oo ku booriyey dhinacyada reer Yemen in ay joojiyaan dirirta u dhexaysa. Maalintii Sabtida ayay ahayd markii maleeshiyada xuutiyiinta ee dalka Yemen 9 qof oo rayid ay ku toogteen magaalada Sancaa kadib markii ay ku eedeeyeen inay ku lug lahaayeen dilka madaxii golaha siyaasadda ee ururkaasi Saalix Samad. Muuqaal fiidiyo ah oo lagu baahiyey baraha bulshada iyo warbaahinta dalka Yemen ayaa muujinayay xubno ka tirsan maleeshiyada xuutiyiinta oo rasaas madaxa kaga dhufanaya dad rayid ah oo maxaabiis ah iyagoo dhulka jiifa. Haddaba Maxamed Cabaas, Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya sida ay uga falceliyeen dadka reer Yemen falka lagu dilay 9 qof oo rayid ah.
Dhab ahaantii shacabka reer Yemen ayaa si weyn uga xumaaday dilwadareed loo geystay ee dad gaarayo ilaa iyo 9 qofood oo rayid ah, kuwaasoo meel fagaare ah ay ku toogteen kooxda xuutiyiinta ah ee dalkaasi Yemen. Sidoo kale waxaa jirta shakhsiyaadkii la dilay in hooyooyinkood ay sameeyeen banaanbaxyo, kuwaasoo maaragtay qaybo ka mid ah dalka Yemen ay ka dhigeen. Waxayna sidoo kale aad u cambaareen kooxdii geysatay dilkaas. Talaabada maleeshiyaadka xuutiyiinta ay ku dileen waxaa si weyn uga hor yimaaday una cambaareeyey dowladda dalkaasi Yemen, shacabkeeda iyo dhammaan dowladaha carabeed, kuwaasoo ku tilmaamay in uu ahaa fal bahalnimo ah oo ay maleeshiyaadka shiicada inta badan ku xasuuqdo dalkaasi dadka rayidka ah Yemen. Muuqaalada laga soo duubay markii la dilayay dadkaasi rayidka ah oo lagu baahiyay baraha bulshada inta badan layana daawaday wadamada carabta gaar ahaan Yemen ayaa waxay ku tilmaameen shacabkii daawaday fal argagax leh iyo naxdin oo aad ay ugu xumaadeen dadkii daawaday.
Arrimahan ayaa kusoo beegmaya xilli weli dalka Yemen ay ka socdaan dirirta u dhexaysa maleeshiyada shiicada xuutiyiinta oo taageero ka helaya dowladda Iran iyo dowladda Yemen ee Sunniga oo ay taageerayaan isbahaysiga dowladaha carabta oo ay horkac soo boqortooyada Saudi Arabia. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatana dhinaca ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa, waxaynu haya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samaka.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada wararkani ciyaaraha. Aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaarada Yurub ayaa xalay la ciyaaray. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kooxda Manchester United ayaa xalay si dirqi ah kaga adkaatay kooxda West Ham United oo garoonkooda ay ku booqdeen. Kulanka labada kooxood oo ahaa mid adag ayaa kooxda Manchester United waxay ku adkaatay 2-2. Goolka ugu horeeya ciyaarta ayaa waxaa dhaliyay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ka hor inta kooxda West Ham uusan u barbaraynin xiddigooda Ben Rahma. Ronaldo ayaa xalay dhaliyay goolkiisii 4-aad tan iyo intii uu dib ugu laabtay kooxda Manchester United. Daqiiqadihii dhammaadka ee ciyaarta ayaa Jesse Lingard oo beddel ku soo galay waxa uu goolka guusha u dhaliyay kooxdiisa Manchester United, isagoo ka dhaliyay kooxdii uu qaabka amaahda ah xil ciyaareedkii la soo dhaafay ugu ciyaaray ee West Ham United, laakiin muusan dabaaldegin goolkaasi. kooxda Chelsea ee kubadda cagtana waxay xalay ku fariisteen fikta sare ee hoggaaminta horyaalka Premier League iyagoo ku galay farqiga goolasha kadib markii 3 gool iyo waxba ay ku garaaceen kooxda Tottenham oo garoonkooda ay ku booqdeen. Goolasha 3-da ah ee Chelsea ay guusha ku gaartay ayaa waxa ay kaga mahadcelinaysaa xiddigaheeda kala ah Kante, Thiago Silva iyo Rudiger kuwaasoo ahaa geesiyaashii xalay. Tababare Thomas Tuchel oo leeliya Chelsea ayaana u muuqda mid haysta koox abaabulan kadib markii muddo yar uu kula guuleystay kooxdaasi koobka horyaalada Yurub, waxaana sidoo kale uu soo iibsaday weeraryahanka kooxda Inter Milan kula guuleystay horyaalka Serie A-ga ee Romelu Lukaku kaasoo hadda hogaaminaya safkiisa weerarka ah. Kooxda Chelsea oo farqiga goolasha ku hogaaminaysa horyaalka Premier League ayaa waxa isku dhibcay yihiin kooxaha Liverpool iyo Manchester United oo kaalmaha labaad iyo saddexaad ku kala jira. Kooxda Leicester City ee kubadda cagtana waxaa 2 gool iyo gool kaga adkaatay kooxda Brighton Albion oo garoonkooda ay ugu martiyeen. Goolasha labada ah ee looga adkaaday kooxda tababare Rogers ayaa waxaa u kaleeliyay kooxda Brighton Albion xiddigaheeda kala ah Murphy iyo Welbeck. Goolka kaliya ee Leicester ay la timid kulankaasi waxaa u dhaliyay weeraryahankooda Jamie Vardy. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa la ciyaaray iyadoo kulankii ugu adkaa ee toddobaadka horyaalkaasina uu dhex maray kooxaha AC Milan iyo Juventus. Labadan kooxood oo nafta is-agdhiga ayaana ku kala baxay barbaro hal iyo hal ah iyadoo goolka ay ku hormartay kooxda Juventus waxaana u dhaliyay xiddigooda Marata waxaana u soo barbareeyay kooxda AC Milan xiddigooda kale ee Rebic kaas oo xalay kooxdiisa guuldarro ka badbaadiyay. Kooxda Veronana waxa ay 3-2 uga adkaatay kooxda Roma ee kubadda cagta. Roma ayaa waxa soo gaartay guuldaradeedii ugu horeysay ee horyaalka Serie A-ga tan intii uu majaraha u qabtay tababare Jose Mourinho. Lazio iyo Cagliari oo wada ciyaarayna 2-2 isla dhaafayeen. Spezia waxa ay 2-1 uga adkaatay kooxda Venezia. Fiorentinana waxa ay 3-0 uga adkaatay kooxda kale ee Empoli. Horyaalka La Liga ee dalka Spain kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda Real Madrid ay 2 gool iyo gool uga adkaatay kooxda Valencia oo ay booqdeen. Real Betis iyo Espanyol 2-2 ay ku kala baxeen Real Sociedad iyo Sevilla Every isla dhaafayeen halka Real Mallorca iyo Villarreal ay iyagana ku kala baxeen barbaro Ever ah. Horyaalka Faransiiska ee liigwankana kooxda PSG ayaa 2-1 ku garaacday kooxda Lyon. Marseille waxay 2-0 uga badisay kooxda Rennes. Troyes iyo Montpellier 1-1 ay ku kala baxeen. Clermont iyo Brest 1-1 ay ku kala baxeen. Nantes waxay 4-1 uga badisay kooxda Angers halka Monaco iyo Nice ay ku kala baxeen 2-2. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo nala socodsiinaya xubinta ciyaaraalka ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Markana dhageystaal dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa codka Sureer Axmed iyo heestii Miyaan Dhuuni Quuta. Thank you. waxaana dhageystayaal idaacaddeenni subaxnimo oo idinla socodsiinayeen falastiin axmed imaan iyo anigoo sahre ciidla nuur waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
Last year, no leaders came at all. This year will be quite different, sort of. With the coronavirus pandemic still raging in many parts of the world, leaders from more than 100 nations are heading to New York this week for the United Nations annual high-level gathering. A COVID-inflicted semi-lockdown affair that takes place in one of the pandemic's hardest-hit cities. It will be a departure from the last in-person meeting of the General Assembly in 2019, and far different, too, from last year's all-virtual session. Awaiting them are daunting challenges enough to scare anyone who runs a country, from escalating climate crisis and severe vaccine inequities to Afghanistan's future under its new Taliban rulers and worsening conflicts in Myanmar, as well as the Tigray region of Ethiopia. French President Emmanuel Macron is planning to speak in the coming days with U.S. President Joe Biden in their first contact since a major diplomatic crisis erupted between France and the United States over a submarine deal with Australia. That's according to an official on Sunday. The phone call is at the request of Biden. And the government spokesman, Gabriel Attal, said, adding that there was a shock and anger at first in France over news of the deal, but now it's time to try to move forward, he said. What the French now call a grave crisis erupted over the sudden surprise end to a 2016 contract worth at least $66 billion between France and Australia to build 12 conventional diesel-electric submarines. Instead, Australia signed on with the United States and Britain for 8 nuclear-powered submarines. France insists it was not informed of the deal in advance. This is VOA News. The U.S. flew Haitians camped in a Texas border town back to their homeland Sunday and tried blocking others from crossing the border from Mexico in a massive show of force that signaled the beginning of what could be one of America's swiftest large-scale expulsions of migrants or refugees in decades. More than 320 migrants arrived in Port-au-Prince on 3 flights, and Haiti had said 6 flights were expected Tuesday. And all U.S. authorities moved to expel many of the more than 12,000 migrants camped around a bridge in Del Rio, Texas, after crossing from Mexico. The U.S. plans to begin 7 expulsion flights daily on Wednesday, 4 to Port-au-Prince and 3 to another area, according to a U.S. official who was not authorized to discuss the matter publicly. Flights will continue to depart from San Antonio, but authorities may add El Paso, according to an official. The interim mayor of Afghanistan's capital says female employees in the Kabul city government have been told to stay home unless their jobs cannot be filled by men. The mayor on Sunday was detailing the latest restrictions on women by the Taliban rulers. In recent days, the new Taliban government issued several decrees rolling back the rights of girls and women. Witnesses, meanwhile, said an explosion targeted a Taliban vehicle in the provincial city of Jalalabad, the second such city deadly blast in as many days in the Islamic State stronghold. Canadian Prime Minister Justin Trudeau, seeking to carve out a lead ahead of a September 20th election, accused his main rival of showing weak leadership in the fight against COVID-19. Opinion polls show that Trudeau's center-left liberals are tied with the right-of-center conservatives, led by Erin O'Toole, and appear set to fall in their bid to win a parliamentary majority in Monday's vote. 49-year-old Trudeau noted that 48-year-old O'Toole had praised the Alberta Premier Jason Kenney's decision earlier this year to quickly lift public health restrictions in the Western Canadian province. Kenney, who was a minister in a former prime minister's conservative government before the Liberals took power in 2015, backtracked this week after a surge in COVID-19 cases threatened to overload the provincial health care system. Kenney apologized and said that he would introduce vaccine passports. There's more at voanews.com. Again, voanews.com. Via remotes, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Good morning, Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Batty in Washington. Today is Monday, September 20, and here are some of the stories we are covering. A verdict is expected today in the trial of Paul Rusesabagina of Rwanda.
Whether or not the court will give a life sentence or will give a sentence of a number of years, 20 years, 30 years, we don't know and we can't predict that. But what we do know is that the trial process fell so far below internationally recognized standards for a fair trial.
A U.S. court convicts a Liberian warlord of crimes against humanity. WHO warns that COVID-19 vaccine export bans will prolong the pandemic in Africa. Kenya unveils its agenda as president of the UN Peace and Security Organ. And Guinea's military junta meets with civil society today on the last day of consultations.
We know, even under normal circumstances, to have an election organized in 6 months in a country like Guinea, given all that had happened, given all the disagreements on the border role, it's unrealistic.
And Malawi plans a nationwide rollout of the new typhoid vaccine. The first story plus Samson O'Malley Sports are coming up on Daybreak Africa. Rwanda Supreme Court will today, September 20, render its judgment in the trial of Paul Rusesabagina and 20 others accused of terrorism against the Rwandan government. Rusesabagina, who was portrayed in the movie Hotel Rwanda because of his humanitarian work during the 1994 Rwanda genocide, was arrested in August 2020 while in transit and extradited to Rwanda. He and 20 others are charged with 13 criminal offenses for their alleged connection to the FLN, the militia group that the Rwandan government accuses of terrorism. Rusesabagina has denied the charges. Reports in the New Times of Rwanda says prosecutors have asked for a life sentence for Rusesabagina. Kit Gibson is one of Rusesabagina's lawyers from Geneva, Switzerland. She says whatever today's verdict will be, the trial did not meet international standards for a fair trial.
Rusesabagina's family and his legal team are fully expecting that on Monday the chamber that has been hearing his case will render a conviction. So that is a verdict of guilty. It's our opinion that this is the end of a story that was scripted and written even before Mr. Rusesabagina was kidnapped in August of 2020, that there was always a deliberate and decided plan in place that he would be put on trial and convicted by the Rwandan judicial authorities.
According to one account in Rwandan papers, the prosecution is seeking a life sentence for Mr. Rusesabagina.
Yes, we saw that during the proceedings. The prosecution obviously has the right to seek a particular sentence for each of the co-accused, and for Mr. Rusesabagina, they asked for a life sentence. Whether or not the court will give a life sentence or will give a sentence of a number of years, 20 years, 30 years, we don't know and we can't predict that. But what we do know is that the trial process to which Mr. Roussa Sabagina was fell so far below internationally recognised standards for a fair trial that the verdict itself is of no particular consequence. It's an empty verdict because the proceedings that went before it were so manifestly unfair. And that's not just Paul's family who's saying that. It's not just Paul's legal team who's saying that. Independent international monitors followed the trial proceedings and took the extraordinary step of issuing a trial monitoring report in advance of the verdict, saying this trial was so unfair and the violations of Paul's rights were so manifest and systematic that they call into question any eventual verdict. And that's where we are now. Whatever verdict is rendered on Monday is undermined in full by the fact that the accused, Mr. Roussa Sabagina, did not receive a fair trial.
Can you elaborate? What do you mean that he did not receive a fair trial?
International conventions to which Rwanda is a party, which Rwanda has signed, set out minimum standards of fair trial rights that must be afforded to anyone who's accused of a crime anywhere in the world. And these are basic rights such as the right to legal assistance, the right to adequate time and facilities to prepare, and the right to be presumed innocent. And we see, even in days after Paul's arrest, high-ranking members of the Rwandan authorities, including the president, came out and said that Paul was guilty. That's a violation of his right to be presumed innocent. But more than that, Paul wasn't given a copy of his case file. He wasn't allowed to prepare for the trial. His lawyers weren't allowed to bring materials into him. Any legal documents that they tried to discuss with him were confiscated and were read at the highest levels of government. Paul wasn't allowed to have the lawyers of his choosing. The violations of his rights basically read as a checklist of all the things that you shouldn't do to an accused.
Kit, thank you so much for the opportunity to speak with you as we are with the verdict. Thank you so much.
Thank you very much, James, for your time, and thank you for continuing to talk about Paul and this case. We're very grateful.
Kit Gibson is one of the lawyers for Paul Roussa Sabagina of Rwanda. She was speaking with us from Geneva, Switzerland. In Guinea, the first round of consultations between the military junta and Guinean politicians, religious leaders, elders, and civil society is expected to conclude today, Monday, with a meeting between the junta and members of the civil society. This comes after the Economic Community of West African States, ECOWAS, last Friday suspended Guinea from the regional bloc, imposed travel bans on the junta and their family members, froze their assets, and gave a six-month timeline within which the junta should hold presidential and legislative elections. Edward Habar is a member of the diaspora from the United States who will be attending Monday's meeting with the junta as part of the Guinean civil society. He says the directive by ECOWAS to hold elections within 6 months is unrealistic and an attempt to set up Guinea for yet another failure.
Everything is fluid on the ground. There is no uprising, there is no unrest. If anything, the population is happy. They receive the coup as a liberation. People are hopeful that from here on, something better could happen, something new could come out of this that will take the country forward.
As you know, ECOWAS has given the military junta 6 months to hold presidential and legislative elections. For someone like you who is not in the military junta, what's your view on this directive from ECOWAS?
I understand the position and the director from ECOWAS. At the same time, we have to be realistic and pragmatic. We know, even under normal circumstances, to have an election organized, and we're talking about two elections, legislative and presidential, in 6 months, in a country like Guinea, given all that had happened, given all the disagreement on the border role, it's unrealistic. It's just setting the country up for another failure. That's the mistake that was made in 2008, 2010, when they rushed things. So this time, I believe it will be wise to give the junta some time to be able to clean things up, to come up with a better voter roll, because the political parties, they don't agree with the voter roll. So we won't be able to say we're going to come up with a new voter roll in 6 months. organize election in 6 months is just unrealistic.
What view do you think is floating in Guinea about the transition length?
The view that is trending here, based on my assessment on the ground, is to give the junta the necessary time to be able to organize things. And that is ranging mostly somewhere between the 2 years to 3 years time frame. Some people are even throwing the idea of letting them take 5 years, which I think is too much.
Remember that ECOWAS is concerned about what it calls the resurgence of coup d'etats in West Africa.
We know that there are concerns about that, and we also hope that there would have been concern about president changing the constitution in their countries to stay in power for extra times. And that's where it's not adding up when we see ECOWAS condemning the military coups, but yet favoring the constitutional coups that have been taking place throughout West Africa. That's just the basic disconnect.
Edward Habad is a member of the diaspora who traveled to Conakry for consultation on the invitation of the military junta. He was speaking with us from Guinea's capital, Conakry. A U.S. court has convicted a former Liberian military commander of war crimes and crimes against humanity. Colonel Moses Thomas was held liable for the killing of about 600 civilians who were sheltering in a church during Liberia's first civil war on July 29, 1990. As Mr. Jolabe reports from Monrovia, Thomas has denied any involvement in the killings.
Four survivors of the massacre filed a lawsuit against Moses Thomas in 2018 in the U.S. District Court of Pennsylvania, where Thomas resided from 2000 to 2019. On September 16, 2021, the court found that Thomas, as commander of the armed forces of Liberia's elite special anti-terrorist unit, SATU, ordered a massacre that claimed the lives of about 600 civilians who were seeking refuge at the St. Peter's Lutheran Church in Cinco, Monrovia. The U.S. court found Thomas guilty of war crimes, crimes against humanity, extrajudicial killing, and torture. But Thomas, who is currently residing in Liberia since 2019, denies any involvement in the alleged crimes. He told the local independent Pope newspaper that the judgment is nonsense.
They say our commander of the army. I'm not a commander of the army. I'm not a minister of defense. I'm not a commanding general. So why they will say I'm commander of the army, I have an authority to stop the massacre. They say I'm responsible for the Lutheran massacre. I'm not the only one. They even bring one army person that I directed, authorized, I commanded, one or two persons from somewhere with the whole Moses order, or the whole woman with Moses. They just assuming, can one person do that? Let them bring one person.
Thomas says he was never granted or privileged to challenge their prosecution evidence.
They have not allowed my lawyer to interview the so-called victims that they're talking about. In America, you got to allow your lawyer to interview them. They're just saying for the people, security. So since they're dealing with law firm, I ain't got no money for lawyers. So for me, it's just nonsense. They got no evidence. And every different view. Every human rights person in this country, no one person will ever tell you I've been involved into human rights violation, into anything in my life.
The complainants who prefer to be anonymous for fear of retaliation are represented by the Center for Justice and Accountability, along with other legal institutions. Nushin Sakarati, a lawyer representing the plaintiffs, says Thomas's lawyer was given the chance to challenge the evidence, but did not convince the judge.
Thomas has had every opportunity to defend himself in this case, and he has been defending himself. He has an attorney representing him. We've presented all the evidence that we've collected to date before the judge. Thomas has also had the opportunity to present his evidence to the judge. Still, the judge determined that Thomas was indeed liable for this attack and that the evidence is overwhelming. I do hope that today's verdict will give some hope for the establishment of a war crimes court in Liberia.
Hassan Bility, Executive Director of the Monrovia-based Global Justice Research Project, said in a statement to VOA that for more than two decades, Liberians have known that their government perpetrated the Lutheran Church massacre. Rita Ajrabwe for VOA News, Monrovia, Liberia.
You are listening to Daybreak Africa on the Voice of America and James Batte in Washington. Today is Monday, September 20. Kenyan President Uhuru Kenyatta will lead high-level presidential engagements at the United Nations Security Council in October this year as Kenya holds the presidency of the Peace and Security Organ for a month. Kenya's Foreign Affairs Cabinet Secretary, Ambassador Rachel Omamo, addressing members of the diplomatic corps in Nairobi, said discussions will center on finding solutions to African problems, especially on peace and security. As Maureen Ojiambo reports from Milwaukee, USA, Kenya says its agenda will focus on resolving vaccine inequality, refugee problems, insecurity, and climate change.
Kenya is set to chair the United Nations Security Council with plans to use the opportunity to push solutions for problems like terrorism and climate change. The country's Foreign Affairs Cabinet Secretary Rachel Omamo said that Kenya will make its views known at both the United Nations General Assembly and Security Council on why the world must encourage a practice where Africans take leading positions in the affairs.
There will be one on identity, state building and peace, which will look at the challenge of diversity, on governance and on peace and on inclusion. Then there will be another engagement by the head of state later on at the end of October, which will be a virtual engagement, and it will be on African solutions around the Africa Peace and Security Architecture and how we can improve that through engagement with African sub-regional mechanisms.
Kenya and other African countries claim that the council as constituted is biased against Africa, having no veto-holding member from the continent. Omamo said that the world will never solve African problems unless it places the continent in charge of the search for solutions. She says Africa is looking for ways to silence the guns.
That will be a very important discussion because it will help us try and find ways and means to silence the guns in Africa using the Africa Peace and Security Architecture to silence the guns on our continent.
The General Assembly will be tackling issues such as food systems, climate change, global governance and regional peace and security. The British High Commissioner to Kenya, Jane Marriott, has called for climate action to deal with climatic changes in Kenya and Africa.
The Great Britain is holding a conference in a few weeks' time to talk about climate change and the impact it is having on ordinary people's lives. And we need to explain to those at the very top in power the impact that their decisions have on the lives of ordinary people. And my job is to help create space so African voices can be heard at that conference in the UK. Climate change is not something happening over there. It's something you are living, we are living every single day.
Kenya will be taking on a bigger task in October when it takes the presidency of the UN Security Council for the first time in 22 years. With Kenya being a non-permanent member of the UN most powerful body, Kenya says it will use the occasion to ensure people listen to Africa. President Kenyatta will seek views from members on how the growing technological revolution, urbanization, inequality, environmental degradation, and population growth have contributed to rise of conflict in Africa. Reporting for VOA's Daybreak Africa, I am Maureen Ojiambo in Milwaukee, USA.
The World Health Organization is warning that COVID-19 vaccine export bans by wealthy countries will prolong the pandemic in Africa, preventing recovery from the disease in the rest of the world. Lisa Schlein reports for VOA from Geneva.
While more than 60% of the U.S., European Union, and British populations have been vaccinated, only 2% of COVID vaccine shots have been given in Africa. The COVAX facility has slashed its planned COVID-19 vaccine deliveries to Africa by 25% this year. World Health Organization Africa Regional Director Matshidiso Moeti says the 470 million doses now expected to arrive by the end of September are enough to vaccinate just 17% of Africans on the continent.
Export bans and vaccine hoarding still have a chokehold on the lifeline of vaccine supplies to Africa. Even if all planned shipments via COVAX and the African Union arrive, Africa still needs almost 500 million more doses to reach the year-end goal. At this rate, the continent may only reach the 40% target by the end of March next year.
WHO reports more than 8 million cases of COVID-19 in Africa, including more than 200,000 deaths. 44 African countries have reported the Alpha variant, and 32 countries have reported the more virulent and contagious Delta variant. Moeti warns of further waves of infection and loss of life in this pandemic. Given the short supply of vaccines, she urges strict adherence to preventive measures such as mask wearing and social distancing. She reiterates WHO's call for a halt to booster shots in wealthy nations, except for those with compromised immune systems and at risk of severe illness and death.
I've said many times that it's in everyone's interest to make sure the most at-risk groups in every country are protected. As it stands, the huge gaps in vaccine equity is not closing anywhere near fast enough. The quickest way to end this pandemic is for countries with reserves to release their doses so that other countries can buy them.
Moeti says African countries with low vaccination rates are breeding grounds for vaccine-resistant variants. She warns this could end up sending the world back to square one. She says the pandemic will continue to ravage communities worldwide if vaccine inequity continues. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
Now for the Break Africa Sports, and here is Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sport in Cameroon, where the Confederation of African Football President Dr. Patrice Motsepe is delighted that the 2022 CAF African host is on track with preparations for the biggest football spectacle on the African continent come 2022. The CAF president was in Cameroon at the weekend, where he inspected the Olympus Stadium in Yaoundé, which will host the opening match and the finals of the African in January and February of 2022. The president said that he was satisfied with the briefing he got and what he saw at the Olympic Stadium, describing it as world class.
I'm excited that we're going to do very well to showcase the facilities and the quality of football worldwide, but also showcase this beautiful country and the talented people. Cameroon has produced some of the most talented Africans that have made us proud and that has made the rest of the continent proud.
Stay with football news. Turkish tactician Engin Firat was on Sunday afternoon unveiled as Harambe Stars new coach on a 2-month contract in Nairobi. Football Kenya Federation President Nick Manonwa said the former Moldovan national head coach's sole target will be to ensure Harambe Stars finishes top of Group E and get to the next round of World Cup qualifiers.
We wanted somebody who can look at the task and be prepared to take that task with what we have. And so as a result, Mr. Engin will have an engagement for 2 months to take on the 4 qualifiers that remain. Mali away and home on 8th and 12th of October, and then Uganda away in November and Rwanda at home. And then we will discuss if to continue and how to continue if we are continuing.
Coach Firat, on his own part, said he is looking forward to the challenge.
Said Kenya is a real football country, a lot of fans, and people expect a lot. And I believe there is a chance to do something, even if it's difficult. But this is in the end also something what motivated a person. And I'm very motivated now, and I'm very hopeful for this challenge.
And now to some basketball news. It was day two on Sunday in the ongoing FIBA Women AfroBasket Cameroon 2021 Championships as the two-time African champion Angola had to fall back on their A game to be able to ward off a stiff challenge from Mozambique, beating the ladies from Maputo 70-61. Mozambique's coach Nasser Saleh was full of praises.
This is second game, and now we must take for the next phase.
Yeah. In the second game of the day, Egypt were ruthless over Guinea as they joined Senegal and Mali as the three teams to reach a 100-point mark when they handed Guinea their second defeat in Group C, winning by 102-58 points. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a good day. And that's it for this Monday, September 20th edition of Daybreak Africa. We thank you for starting your week with us. On behalf of the Daybreak Africa crew, producer Nicole Beckford, reporters Peter Clotty and Ricky Shryak, as well as sports editor Samson Omale, along with all our engineers, I'm James Barty wishing you will have a great week.
Hello, I'm Douglas Impoga, host of VOA's Reporters Roundtable. Join us every Thursday as we discuss important African topics and events. I'll have a panel of African journalists and expert guests to discuss the topic at hand. We take a deeper look at important African news topics. That's Reporters Roundtable every Thursday at 17:30 UTC, right here on VOA Africa.
Sports fans, brighten your day by tuning into the sunny side of sports Monday through Friday at 16:30 and 18:30 UTC. Join us on Facebook at facebook.com/VOA Sunny and on Twitter at VOA Sunny Sports. Or check out the blog at blogs.voanews.com/sunny. It's the sunny side of sports right here on the Voice of